Thank you for being present. And you stand up to now. As people come, the mighty move of the Holy Spirit. Tell them thank you for being around.
And you
stand till you've seen the salvation of God. Yes, you first set yourself. And you stood. Yes. And you stood till you've seen the salvation of God. One man spent 400 years as he waited to see Jesus. Every time he prayed, God, I don't want to clothe this body
until
I have seen the Savior. Praise Jesus, man. When he saw the Savior, he said, that right now send your servants
has
seen the salvation of Israel. Go in heaven, you send me away. Yes. There are seasons in which you say, the great hope you've seen it. The hope
I've
waited for time. And then you've seen it with your eyes.
Then
you say, what else am I waiting? And if you take me to heaven, if you move to move mightily in
minds,
even though you send me away,
then said,
no, you keeping around. Around that we walk
together.
That's why I had a hand clap to the Lord. That. How can I
live
when the hope of the world awaited for? And I see it. And it tells me,
you'll be around,
we work together. It's very surprising. Let's read in Luke, we see. What did he say? Don't
first
see, you've always been sitting.
Open
your Bible and read. I'm going to welcome the spirit of power. The spirit of knowledge. Power did wait to
work.
It came before. You know, he said, before you will be prayed, I will answer you already. As we began to pray, he answered us. The power he gave us didn't know it.
It's
extremely much, you can measure it. No instrument in the world which can measure it. It's unlimited. You're joking. As you're going to speak to power, he answered, you get power.
Yes,
praise Jesus much. Let's read we here.
Luke chapter 2 from verse 25.
Luke chapter 2 from verse 25. Era laba,
waliwo omuntu mu Yerusalemi, erinnya lye Simeoni. Omuntu oyo yali mutuukirivu, era atya Katonda. Ngalindirira okusanyusibwa kwa Isirayiri era omwoyo omutukuvu yali ku ye.
And behold, there was a certain man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Verse 26.
Oyo yabikkulirwa omwoyo omutukuvu talira bakufa.
And it was revealed unto him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Lord Christ. Yes. They were waiting. And the Holy Spirit is with him. And then you have to believe and see the Savior. But see,
still
the Holy Spirit has been with us, telling us, wait to see him moving mightily in
mind.
And still he says, let's be there, walk together. We walk. Yes. You know the time you've waited?
From 2015.
2005. God test me the heavenly journey. I wait days like this. You
two
out there waiting.
Yes, you have
a praise Jesus much.
Amen.
And you wait from there.
You come here
2016.
tulinda okutambula okw'omwoyo
omutukuvu okw'amaanyi
mu maanyi katulinda
revival
ne
restoration
y'ebintu byonna okuyitibwa kw'ensi
yonna
twatandika ne tukusoma ne tugamba mukama tutandika ddi n'atuweereza olunaku ojjukira
you remember
twatandika no mani tulina okuyitibwa
kw'ensi yonna
netulinda batubuulira
olunakunatutumira
olioliomuzibwenjiri
benihinnatubuulira
olunaku
fenga
twali tulinda
lulindenaliwogerako
n'agamba nga
13/2022
kuba
nsimbudde
iri tubaddewo bannange
kyewunyisa
nga mbaddewo ate nga ntegeera
bulungi
waliwo okubaawo nga tutegeera
bulunginaye
omanye okujja nga ndaba
si
mumubiri mwokka ne mu mwoyo nga nkirabira ddala simanyi oba naawe obadde
bwotiabatuddire
mukenyerera
ezo
Luke sura eyokubiri n'olubiri olwabiri mu etaano era laba waliwo omuntu mu Yerusaalemi erinnya lye Simeoni omuntu oyo yali mutuukirivu era atya Katonda ng'alindirira okusanyusibwa kwa Isirayiri era omwoyo omutukuvu yali ku ye
And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him.
Verse 26.
And it was revealed unto him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Lord's Christ.
Verse 27.
And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do him according to the custom of the law, verse 28, then he took him up in his arms and blessed God, and he said,
verse 29, Mukama wange, kaakano osiibula omuddu wo emirembe ng'ekigambo kyo bwe kyali.
Lord, now let your servant depart in peace according to your words.
Olunyo olwasatu.
Verse 30.
Kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo.
For my eyes have seen your salvation. Yes.
Yagamba nti
He said no.
Kyembadde nindira mazo kiraba.
I waited for I've seen it.
Musiibula nve mu nsi.
He said your servant leave this world.
Sinache ndinda.
I no more have anything to wait for.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
But since you've been here, the olden promise. This is an ancient promise. Sure. It's ancient. Of restoring all things.
In
the Acts chapter 3. Verse 20 and 21 that he had to take up his Christ, that he sent us his Christ on the second time, because
he
bid him be taken in heaven until he'll restore what he spoke in his prophets. We are there from the beginning, that until after we'll do that, then he will send the Son.
Amawanga ne galindirira,
nations awaited,
emirembe ne girindirira,
generations waited, okuzza
obujja okw'ebintu kunaabaawo
ddi, batutumira
omwana,
they send us the Son,
aluddeyo Yesu,
delayed Jesus,
komukama tannalwayo,
God says no delay,
singa munaalaba revival
yonna, revival of all things,
ng'omwana ajja,
and the Son comes,
kati n'olaba bwe tubeera ng'omusajja
oyo, see how we live in that
tugenda kubeerawo tulabe okukola kwonna okuteekateeka okudda kwa mukama waffe Yesu
nawe
tuli nga weetuli tulaba Yesu yebazibwe so kibadde kikulu nnyo mu biro byaffe okubeerawo ng'ebyo ebyasuubizibwa
bituukirira
mukama waffe
Yesu
aleka agambye mu Matayo essuula ya 17 olw'ekkumi
n'olw'ekkumi n'olumu abayigirizwa
bamugamba
tewaawulira
nti That your coming should not happen till Elijah will first come. Elijah said will come. He will restore all things. All nations waited. But the problem which is, all the things are going to restore.
Which
it was a very big thing to restore all things which and which until he has told us to restore things of the entire heavens.
Amen.
All things of heaven. And his apostle, come and take
you
in the heavenly journey.
For
we have restored all things of all the heavens. Even above all the heavens.
Enter
the new heavens and the new earth. All they be restored.
Even
on the way they were. The way they should be. And the way they will be.
That
about restoring all those of the world that which are those that the church, the politics, that's our work.
You think,
aren't we a solution to the world and their problems? To restore things of the world. Restore all we have those of heaven. We have those of the earth. Where there is the church,
we started telling
you things concern it for a long time. Where
there is
politics, I've told you of where.
We have
two governments underling us. We have central government underling us. To restore the economic sector, the healthy. No, yeah, they already got and restored us. Things of our lives, they're well. To restore the social relations, take away segregation of class. Don't you see it here?
Have
you seen a Rwanda here? Have you seen a Munyankole here? Have you seen a Lukba? Have you seen a Muganda? We all have the holy class, even our Father, one in heaven. Listen. They already begun.
Begun
unto us.
Yes,
be with us.
Get
us. I'm going to move in the world.
We
have been with him.
No
one will come in for our sake.
He
is coming for the sake of the world.
Mm.
Not for our sake we. For the entire world cause we. Has been there with us. As
it
was with Simeon. The coming of Savior.
Yes.
He's been with us. He's been with us.
Yes,
knowledge is not here.
Aren't
we with
him?
The light of knowledge, the
revelation.
We are with him. We've taken to the world. We're coming to the world. We are with him. We are with him.
Relentless
is with us.
Relentless
is in the house.
Always
if in the house.
He
is unto us. Yes. He has been cleansing us. You become a vessel.
One day
the master's use. Yes.
One day
to work with his master. That alone. That welcoming. Not in us.
And
us has been there. Of knowledge. Of the light of knowledge, the vision, the revelation,
it's
been in all time. I've moved in this.
We have moved in this.
And
just
excited.
We have been to the world.
Yes.
Listen. The restaurant the games. Here we play games.
We play games.
And we made exhibitions. But a game has no much meaning. It's just playground. We don't do games here. We do exhibitions. Yes. We revive music. Here in the church. And in the world. We sing.
Hey.
What do you want to do? We are about to move in the
game.
Revival of all things. The third phase. Restore those who worship.
God
and the Spirit and the truth. All over the world.
Revival
here. It's what we've been sleeping in.
Banange.
We are the Simeon. We are the Simeon. The Spirit has been updated us. If you're going to live,
as
I move with
one,
and you prepare for the coming of the Son,
you are
going to find some of us, and
we
are still living even on this earth.
Amen.
Now let me tell you, we will come the Spirit, not for ourselves, for church in Uganda, for church in the whole world, for church in the whole world, because
we've
been with us all this long. The fear of God to hate evil,
that's
the fight with first faults. You're joking. The spirit of fear of the Lord. To hate evil, to help men depart from evil. Jacob, has you been in that work? Yes. Now we will come to the world. The Spirit of the Lord.
Glorifies
God the Father in our midst.
It
glorifies His word, Jesus Christ, in us. And we say, praise God, the Son, Jesus Christ, who sits in the third heaven. The hall.
70%
of revival we already reached in them. We remain like only
35%.
Those of you
are beginning
1% of revival. When we already entered it,
we
thank the Lord.
We
thank the Lord.
God
created
already a Simeon.
We have
days
of salvation. How they will be.
I
tell them, you wait. You live. As I move in the world. You live.
You
walk in the world. You prepare the coming of Jesus. Yes, we thank you. You lift up your voice.
Come
on, thank the Lord.
You
say, Father Almighty, we glorify you. We give you praise. Thank you for your Holy Spirit. We thank you.
I've
promised many times. I read in the Genesis, chapter 6, verse 1,
up
to 5.
We
had upgrieved you, and
he
took your spirit from our midst. Yet see, O Lord Almighty, unto us,
we
become
him
again. Who are we to welcome? What do you do from the church?
We, God,
made us precious. We glorify you. You give you praise. Thank you. Thank you, Lord. As the world gripped you, as the church gripped you, and you take us from their midst, you think that we will come in for church in the whole world. It's for the whole world. We want to welcome him today, the Spirit of truth. Oh, come back. You come back. You come back to us. You come back. You come back to the church.
You come
back for the church.
We've
been preparing for you always.
You
will come in the church in Uganda.
You
will come in church in the whole world.
You
will come in the world. The Spirit of truth. We shall be there. We shall stand for you. We shall proclaim your goodness. We shall proclaim your goodness. We shall proclaim your wisdom. We are in the world. You can manifest. We shall be able to establish understanding. The Spirit of understanding established in the world. In the church in the world.
Omoyo kutesa kwa Katonda tunayizango kuimiranga okulangira kutesa kwa Katonda
okuli
mu kigambo kya Katonda wewawo nawo nayizanga okusigala mu kanisa okusigala mu nsi yonna pakaluona leta Yesu Kristo
wako
wamuleta mu luwuto lwa Maria
ku
mulundi guli eri mu lukesulo eri esooka asatu mu nnyana okukiira wagamba
Crusades.
ngoita malaika
ndio
moyo bwana amamira urubuto rwa
Maria
ekinaretebwa
anaba
mwana
omwana
gwa gendo muleta kusina
te
omurundi ogwo
kubiri
webala okuda okulemberemu okuda kwa mukama wa Yesu Kristo omwoyo kakoma wa mukanisa akulemberamu okuda kwa mukama wa Yesu labarabara bechama
labechama
bweyamambi na kubuto rwa Maria ekyaretebwa ye mwana wa
Katonda
Maria nari presenting ekanisa ndio omwoyo
bwakomawo
na mamira mukanisa ekidako kuda kwa Yesu ekidako kuda kwa Yesu omwoyo wa amani omwoyo wa amani webare 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 oruganda ngenda kusaba yadirisha omwoyo wo kumanya Katonda Bible inga bweyogedde tukaba tume esule yokubiri nolusoka pakorokona
kimona
ne bajja kanini ezomuliro bajizibwa omwoyo mutukufu omwoyo mutukufu arabikira munibi ezomuliro
bikuru
esule yokuna
onyoro
kutano agamba nenda metabaza musango ezomuliro
nazaka
muntebe ya
omaso
gentebe ya Katonda
ajemiyo
musango ezya Katonda ejitumbwa munsio na okusinira kukubikurirwa
esule
yokutano onyoro mukaga ayogeranga agamba
ntamaso
musango
ajemiyo
musango ezya Katonda
ejitumbwa
munsio na owoogana njagala kuwulira ngoyaniriza omwoyo omwoyo wokumanya Katonda omwoyo wokumanya Katonda ngoyaniriza omwoyo wa amagezi
kabwe
kyawandi kwa mu Isaya
esule
ekuminemu onyoro okubiri
nti omwoyo
wa amagezi alibeera kuye omwoyo wokutegeera alibeera kuye omwoyo wokutesa omwoyo wa amaani omwoyo wokumanya
wetuliko
kankano tuleke twolekera omwoyo wokutya mukama tumalirize n'omwoyo wa mukama webale 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 omwoyo wa mukama omwoyo wokumanya Katonda tukwaniriza nate kubanga mukosia nya mukaga agamba nti abantu ba Katonda basikira lwakubulira kumanya naye omwoyo wokumanya orabisibwa ojjawo okuzikirira ojjawo okusaanawo bayibuli yeyogera Yokaana 17 onyoro okusatu nti obulamu obutagwawo kumanya Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma weewaawo bwetwandiza omwoyo wokumanya Katonda ajjawo okuzikirira okubadde kusaanyawo abaana ba Katonda mu kanisa ne munsi yonna owange bakengeri gyoniriza omwoyo wokumanya Katonda
ng'ova
mu kifo ekyo tambulako tambulako tambulako
weyamiza
omwoyo wokumanya Katonda kubanga Katonda ayagala okumanya okusinga sadaka ebiwe bwa ebyokebwa twayogera mu Koseya esula eyokuna esula eyomukaaga ayogeranga agamba onyoro mukaaga n'omusanvu kubanga njagala okumanya Katonda okusinga sadaka ebiwe bwa ebyokebwa kubanga okumanya Katonda Yokaana 17 olwokusatu bwe bulamu obutagwawo owooluganda toyinza butaaniriza mwoyo toyinza kutaaniriza mwoyo wakumanya Katonda kumanyi engeri gyekiwonyamu ekkanisa engeri gyekiwonyamu ekkanisa kubanga atugambye Koseya nyamukaaga abantu bazikira lwakubula kumanya weewaawo n'agamba nti mu Yokaana okoseya
esula
yomukaaga
olwomukaaga
n'olwomusanvu nti weewaawo ayagala okumanya Katonda okusinga ebiwe bwayo n'essaddaaka ezookebwa kubanga Yokaana 17 olwokusatu obulamu obutagwawo kumanya Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma owange yaniriza omwoyo wokumanya Katonda mwanirize asobole okumulisiza ensi asobole okumulisiza ekkanisa efune okumanya Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma w'omwoyo wokumanya Katonda aitemu na tenote aitemu na te jukira mukosia nya mukaga agambye bazikira lwakubula kumanya naryo kayogera wali eri mu ngero esula biri mwenda kumena munana jawatali kuonesebwa abantu bazikirira kitegeeza omwoyo wokumanya Katonda bwatuka aleta okuonesebwa aleta okuonesebwa namulisiza abaana ba Katonda namulisa kyekiva kyawandiikibwa kyekiva kyawandiikibwa bakolisa ekyokubiri esula eyokuna onyoro omukaga pakorwa omusanvu nti Katonda alagira omusana omusana ogw'okumanya ekitiibwa kye mumaaso gwakenda mumaaso ga Kristo era obugaga obwo amuteeka mu biyo byaffe ebyebbumba newabeerawo newabeerawo obugaga era amaanyi amangi negava nga gyali ekkanisa bwenaafuna omwoyo w'okumanya omwoyo w'okwolesebwa amaanyi amangi ganaava eri Katonda egayongera mu kanisa mu Uganda ekkanisa mu Afirika ekkanisa
church in the whole world.
Era kibadde kiremesha amanyi gakatunda
moyo
wa amanyi okulamusiba mu kanisa kubanga obukaga bw'okumanya kubadde bwesambe kanisa naye betwanise moyo w'okumanya ye moyo w'okworesebwa abikura abikura ebyama bya katonda n'abikura okumanya katonda okujjudde naleeta obulamu obutakwawo mu kanisa amanyi amangi
ekava
eri katonda
w'oluganda
kikore kikore kubanga ffe yatuweebwa naye kankana asimbula asimbula kwolekera kanisa mu
uganda
asimbula kwolekera kanisa mu
africa
asimbula kwolekera kanisa mu nsi yonna sabanga tosaba kululwo si kululwo naye kuno kuyitibwa kwa nsi yonna okukyasinze era okusembayo okusinzira mu ggwanga lya
uganda
omwaka guno 2022 weewaawo saba kenda maso saba
naba
woyanirize omwoyo w'amazima
woyanirize
omwoyo w'okumanya omwoyo w'okumanya aleeta okworesebwa bayibuli yegambye bayibuli yegambye efeso sura eri ey'okutaano 13 bibuli ekirabisibwa buli ekirabisibwa kirabisibwa ekirabisibwa omusana omusana gwegukirabisa omusana ogw'ekigambo oguyita mu mwoyo w'okumanya gwegukirabisa nga bw'agambye mu zabuli ya 11
oyerwa 15
ekigambo kya katonda tabaaza era omusana okuzumbulisiza mu lugendo naye ye mwoyo w'okumanya ye yekka asobola okuleeta okwolesebwa n'amulisa mu kigambo kya katonda ekitumulisiza etulaba ekkubo ery'obulamu etulaba ekkubo ery'okuwona ekkubo ery'okubigulirwa kubanga ayogera nti bw'ova mu mwoyo w'okumanya omusana ogw'okumanya ne guleeta okwolesebwa ne gutwala mu kubigulirwa n'abakolisa ekyokubiri kumi nabiri
olyo
olusooka agamba kagende mukwolesebwa n'okubikulwa kwa mukama waffe
tiwenva
mu musana ogw'okumanya wenfuna omusana gw'okumanya
funa
okwolesebwa wenva mu kwolesebwa yingira mu kubikulirwa mwebaze mwebaze omwanirize mugambe tukwanirize omwoyo w'okumanya mu kanisa leeta omwoyo w'okumanya aleeta omusana ogw'okumanya okuyita mu kigambo kya katonda kubikula ebyama kubikula ebyama n'ebyakisibwa ebyama bya katonda ebyakisibwa ebyamasitaani ebyekwa tubitegeere aleme okutwekulumalizako n'abatamanyi nkweze omwoyo w'okumanya mwanirize mu rivaivo jukira atambula mu maanyi mu maanyi ne rivaivo ne resesoni y'ebintu byonna mwanirize mwanirize owange toyinza butamwaniriza toyinza butamwaniriza ng'okimanyi baganda mu bangi abazikirira mu kanisa mu uganda mu kanisa mu nsi yonna mu afirika ene mu nsi yonna abazikira olwakubula kumanya okubula okumanya kubula musana ogw'okumanya ogw'ekigambo kya katonda era okuleeta okwolesebwa okwolesebwa nekuleeta okubikulirwa n'alyoka atuukiriza biro byaffe nga bwe yasuubiza mu Luka sura 8:16 paka lw'17 tewali akoleza tabaaza n'agikweka mu kitanda n'agikweka mu kibookazi oba mu kitanda wansi n'agiteeka ku kikondo ky'ettabaaza naye mulisiza abayingiramu ne balaba ekitiibwa kya katonda era n'agamba tewali ku ebyo ebitamanyibwa ebitalireetebwa musana n'ebibikulirwa ebimanyibwa ddala tewali ku ebyo ebyakisibwa ebitalibikulwa ebireeterwa mu musana omusana gw'okumanya oguyita mu kigambo kya katonda okuleeta okwolesebwa okuleeta okubikulirwa gubuna mu uganda leero guyimuna gubuna omwoyo w'okumanya omwoyo w'okumanya asisinkana ekanisa mu uganda asisinkana uganda asisinkana uganda yayitibwa ku lw'amawanga asinkana ekanisa mu afirika mu afirika jukira mu afirika yeva rivaivo okusinaa mu uganda ekula lya afirika mu east afirika nemuna afirika neyingira ensi yonna omwoyo w'okumanya omwoyo w'okumanya saanyawo omwoyo ogw'obutamanya saanyawo omwoyo saanyawo ekizikiza eky'obutamanya jukira basigaali abadde basaale mu kufugira mu kizikiza eky'obutamanya okusinira ku befeso esula ey'omukaaga olw'12 abafugira mu kizikiza ekyeseeno ekizikiza eky'obutamanya kisaanawo era katonda atugamba katonda atugambye nikoba 17 nti era ebiro by'obutamanya babibaalidde muntu yenna naye alagira abantu bonna okwenenya kubanga omwoyo w'okumanya asimbudde owange gwali emabega sikuwulira bw'osaba sikuwulira bw'oyimusa ddoboozi lyo okwaniriza omwoyo w'okumanya mwanirize mwanirize yatufudde ab'eddembe yatufudde ab'eddembe kubanga yagamba temulimanya amazima
abasi magali bafuna abedembe edembe lyo olina
abade
moyo wakumanya edembe lyo olina moyo wakumanya nabayogera mu Yokana esula y'omunana asatu mwemu asatu mwebiri tibuli manyama zima abasi magali bafuna abedembe abade moyo wakumanya yakufuda owedembe yamulisiza nakutegeeza
nti sitani
emizimu gye sibafa sibebafa abafa bebe bamalayika abagwo nakubikula ejira malayika abenjegere babatoni abagisiba nakubikula abomuliro abajoca nakubikulira bamayika abajigoba abade moyo yowokumanya aleesa omusana obukufudde owedembe mwanirize kulwa uganda mwanirize kulwa kansa mu uganda mwanirize kulwa uganda mwanirize kulwa sionda owa abade moyo wakumanya yatufudde owedembe yatufudde abedembe abikudde ebyama byobwakabaka bwa katonda natubikulira eggulu lyonna bakamu lyokusatu abade moyo wakumanya abikudde ebyama bya katonda jukira bayibuli egamba sekulira jukira bayibuli egamba mukyamateeka 9 tyebyekyama bibeera bya katonda waffe naye bibikulirwa bibeera byaffe n'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe okubikolanga atubikulidde bingi tuli mikwano gya katonda tuli mikwano gya katonda kubanga byonna ebibye abitubikulidde ebyeggulu lyonna paka waggulu eggulu lyonna paka muggulu erijja n'ensi empya ebiri waggulu eggulu lyonna paka mbutagwa kakano tuli mikwano gya katonda era tuli mikwano gye owange toyinza butamwanirisa toyinza butamuzuniramwawo n'omugamba webala okunfuna mukwano gwo nsani gwomanyisa ebyama byo ayi mukama nsani gwomanyisa ebyama byo wesaba mu Yokana esula 15 olunya lw'omusanvu n'okukiira mukama mpulira ng'oŋŋamba timwe muli mikwano gyange sikyabayita baddu muli mikwano gyange kubanga byonna byempulira ewa kitange bibabuulidde mmwe kubanga omuddu mukamawe naye mukwano gwabimanya webale webale omwoyo webale webale omwoyo wokumanya webale 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 afudde mukwano gwa katonda webale 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 ofudde gwange eritegeera webale owange mwebase owange mwebase asigadde mabega yimusa emikono gyo mwebase 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 mukama mukubira akalulu omugamba ofudde mukwano gwo ebyali ebyekyama obimbikulidde ebyali ebyekyama obimbikulidde nze kanisa mu uganda nze kanisa mu nsi yonna ofudde mukwano gwo webale webale omwoyo wokumanya webala mbikulidde n'enkweza sitaani kuba kankano tacya nekulumbalizako n'atamanyi nkweze bayibuli bweŋŋambye bakolisa ekyokubiri esula eyokubiri 11 agambye sitaani alema okutwekulumbalizako kubanga tuli abo abatamanyi nkweze abadde mwoyo wakumanya yabikudde nkweza sitaani ne sitaani takyekulumbaza weyefuula omuzimu gwa jjajjaawo n'amugamba olimba bamalayika eyagwa tomanyiira kutumira omwoyo wa mukama kutumira omwoyo wa mukama agoba ebizibu negira bamalayika abagoba ebizibu ne bagigoba webale omwoyo wakumanya abikudde enkwe n'ez'obuziba n'ez'obuziba webale 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 omwoyo webale webale omwoyo wakumanya webale 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 owange webale omwoyo wakumanya webale 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 omwoyo webale webale omwoyo webale olw'okwolesebwa webale olw'okubikulirwa webale olw'okwolesebwa webale olw'okubikulirwa webale webale omwoyo webale 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 mukama webale tukuzinira webale webale olw'okumanya webale olw'omusana ogw'okumanya webale 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 omwoyo webale webale omwoyo webale webale olw'okwolesebwa webale olw'okubikulirwa webale olw'okubikulirwa amagye g'abamalayika tugategekerwa mwoyo omwoyo ow'okumanya yakikoze akikoze akikoze webale omwoyo webale webale omwoyo webale mwoyo w'okumanya webale webale omwoyo webale obadde gw'omwoyo obadde gw'omwoyo obawa gw'omwoyo yegoye gw'omwoyo yegoye gw'omwoyo webale 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 webale
Thank you.
Netutuka netumanya ensi wetuli.
Rich, we know the earth where we are.
Mungere sure yomunana.
Proverbs 8.
Asatu moro.
21.
Tutumera munsebe
rekam. In the planet earth.
Netumanya wali ensenda.
We know there are other planets.
Mwendes kame rekam.
Inhabitable planets. Listen very well. Yes.
Mubyombirembe chokubiri.
Second Chronicles.
Sura yakumekeyo. Basekabake
chokubiri. Second Kings chapter 23. Yes.
I will pass through the planet. Hallelujah.
In the northern door, Genesis 28, verse 12. I see ladders come from the door of heaven, come on the earth, and your descendants ascending. I know that heaven there. I know very well the next heaven there is the city of God,
Jerusalem,
Jerusalem of heaven, the
garden
of angels,
and the only ones God
you going there.
Hebrews
12 22 23. I
move
there.
The
northern door.
I move
to the second heaven.
Where
the fallen
creatures.
I read Ezekiel. Chapter 1.
The
first one.
The
downwards. Heaven of heavens open. I see fallen creatures.
The of
all creations. I know where they come from. That is spirit of knowledge.
It's the light,
light of knowledge.
It's the
vision.
It's
revelation.
It's
the spirit of knowledge. I move from the second heaven. I move to the third heaven. I read Revelation chapter 4. Immediately, heavens opened.
And
I sit on the throne. He told me, come here. I knew straight that is Christ. Sitting in the third heaven. Revelation 12. Verses 4 to 5. Yes. I know Christ.
It's
the third heaven. I passed there.
Ephesians
6, come on.
Father of all,
he is above
all.
He passed through all.
He
works in all.
I go
above the heavens.
Ephesians
4,
in the
first night,
up to 10,
I go above the heavens.
I go
to the beginning.
At the
beginning and the end.
In the middle
before they were there. Thank you, Jesus. Thank you, thank you.
When I reach
above the heavens,
Revelation
21, and it speaks, I saw new heaven, new earth, but the dark
of heaven and the
earth,
they had passed
away.
I know
when they pass away,
I got a new
heaven, new earth, before the
above the
heavens,
that
is light of
knowledge.
Yeah.
Never
I move above all the heavens.
In
the new heaven, new
earth,
which is unlimited.
I
go up to the everlasting God. The spirit is in him. That is the spirit. The spirit of knowledge. The spirit of knowledge. The spirit of knowledge. You can ask for you.
What?
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 The promises of God. We read you one by one. Isaiah chapter 11, the verse 9.
There will be
no more hearts, not destroyed
on
any mountain of the Lord. For the
earth
will be filled knowledge of God, as waters cover the sea. He who is dining in his spirit, spirit of knowledge. Listen. Is going to do that. To fill the earth knowledge. Why no
one
will come in? Thank you, thank you, thank you. 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 And they say, Isaiah 40 verse 5. Let's read it here. Isaiah chapter 40 verse 5.
N'ekitiibwa kya Mukama kiribikkulibwa. Ne bonna abalina omubiri balikirabira wamu.
Yes. Who does that? Spirit of revelation. The spirit of knowledge. Listen. Listen this. He said, Moses, this I swear, the knowledge of God and his glory. God never take oath, never fulfill. Read as you hear.
Okubala esule ye kuminenya nolu nyeruwa makumi abiri.
Numbers chapter 14 verse 20.
Mukama na gamba anti insonyi ye ngechi gambo chobwe chibade. Na ye mazimadala ngabwe ndi omulamu erange nsizo na baziri jule chitibwa cha mukama.
Yes.
Yasose kusonyi wa.
Yes, first forgiven.
Yasonyi ye.
He forgave.
Yasonyi ye na atu gamba.
Those who forgave he say.
Sorry no kuturo kumali chitibwa cha mukama.
Glory of God. Who is going to receive the spirit of knowledge?
Omoyo,
endagaano enkadde bwe yali
eggwaakowano
mu Habakuk
isula
2:14 byendayiride
mbaire
kiteekwa kuggwa
muggwe awe kiggwa mu mirembe
soka osoma oli
Habakuku esula eyokubiri n'olunya olw'ekumi n'ennya kubanga ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe gasandikira ku nnyanja
ani agenda okukora ekyo
omwoyo
w'okumanya omwoyo
omwoyo w'okumanya omwoyo
Listen.
He first gave us power.
Cannot
the breadth and the
length.
That's the New
Testament.
This is it and says, they are not filled only knowledge. You have not the breadth. The breadth, length, and the height, and the depth of the fullness of God, the spirit of God that he enters in. Yes! You'll hear, listen, Ephesians. Ephesians chapter 3 verse 17.
Christ atulenga mitima jamwe, oruoko kiriza. Muberenga nemmizi munywezebwenga mukwagala 18 mulyoke muweebwa amaanyi okwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugezi obuwanvu obugulumivu n'okugenda wansi bwebiri n'okumanya okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa mulyoke mujjuzibwe obujjuvu bw'obwa Katonda bwonna
musumba soko osome tolina iyo katugende n'oluganda
let me read English Ephesians chapter 3
bananga tuyendagana empya
and the New Testament brought it clearer. Not only knowing fullness of God, but we know the breadth. Ephesians chapter 3, verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love, verse 18, may be able to comprehend with all holy ones what is the breadth and the length and depth and the height. Verse 19. And to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God.
That is called
full knowledge of God.
International ministries.
Full knowledge of God, national ministries. Letting
spirit.
You
wait?
This light is with who? It's amazing.
First
Peter chapter 2, the first time. There is a generation created now.
It
has amazing light of knowledge.
The
Spirit is here.
We will cut and move
just.
Atambule.
He moves.
Uganda.
In church in Uganda. In church in the world.
When
we know what we will come.
La, 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 la.
Yes.
So consummate to
you first when we see.
Peter Chisoka, Esure Yokubiri, Nolunyiro Mwenda.
First Peter chapter 2, verse 9.
Nayemwe, Muri Murembo Muronde. Bakabona Baka Baka. Chikachi Tukufu. Bantube ye. Muriokemu Muri Renge, Virunji Vyoyo, Eyabaita. Okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangala kwe okwekitalo
but you are a chosen generation a royal priesthood a holy nation a people for his own that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light Light of knowledge,
a vision, revelation.
Yes.
Thank
you,
Super
Knowledge.
Ulira.
Listen.
O musana gwe chigambo cho ye Yesu.
Yesu chitape waladiro musano kwaka
kagwake.
Omusana gwo bulamu bwaffe mukama
olina cheyo kwaya linya katu
kwaya come up and see
tulabe nakati chitegeza kulina kuba wanenja twanzo moyo kutya mukama
the fear of the Lord
no moyo wa mukama
the spirit of the Lord
omusana gwe chigambo che ye Yesu
ye Yesu
chitafe yarakiro musano kwaka
kagwake
ulira ayo
listen
Banange.
Don't go back to rest. You remain in the choir lineup. You should be on the side.
Those
who dance very well. You feel dancing, brace your waist. You line up on the side. On this side. And the rest in the congregation. And then. I don't even
know.
Thank you, Spirit of knowledge.
Save
from distractions.
For
lacking knowledge.
Yeah, 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 ye